ai ni wewe babu wangu mwenyewe, kifanzikwe na wewe ukifanzikwe na mie. Oh baby we ninogeshe ninogeshe baby ninogeshe 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 baby ninogeshe. Akwachu kwachu kushea na watu sitaki. Oh baby, boda boda yangu vipini pande mishikaki. Siwezi, ninogeshe, ninogeshe baby, ninogeshe, ninogeshe, ninogeshe baby, ninogeshe. Bro, ratupu kupendana na wewe, ratupu. Na na wewe ratupu,
ratupu,
ratupu kupenda na na wewe ratupu,
ratupu,
ratupu kupenda na na wewe ratupu,
ratupu kupenda na na
Unanipaga fura hivyo, ukini acha utanipaja kararo. Nipe mimi kwingine we useme no, ushinde ibilisi kwenye kichwa chako. Mimwezako mkiwa mama, mkiwa wa mapenzi sana. Usionone nalia mama, dalili ya mapenzi yeah. Mimwezako mkiwa mama, mkiwa wa mapenzi sana. Usionone nalia mama, dalili ya mapenzi yeah. Ninogeshe, ninogeshe baby, baby nogeshe, ninogeshe, ninogeshe baby. Oh baby nogeshe hey. Bra, ratupu kupendana na wewe ratupu,
ratupu kupendana
na wewe, bra, ratupu kupendana na wewe.
Na
wewe.